Black Market Records.
Big Twenty.
Touch my lips and mwah. She's so sweet. Sura yake mwah. Figure yake mwah. Cause baby you're the one for me.
Basi ni busumwa, taratibu mpenzi dansi dusumwa. Icho kiuno kisukumwa, baby pole pole ntakuchumumwa. Cause you're my medicine, let me create a scene. My African queen, allow me buy you anything. My fantasy, I wanna take you to Dubai.
Touch my lips and mwah. She's so sweet.
Sura nzuri yako na bomba, akipita anapita kizitoka. Yeah, akiwa line nimekopa, nimeshinda mpaka vile nitamtoka. Yeah, tukidansa risari, ninapenda nikulishe kachumbari. Yeah, maliki ya pisikali, kila mara nataka nilale ndani.
Touch my lips and yeah.